Ssentebe wa disitulikiti ey'ekitundu ekya Luweero Erasto Kibira ng'ayagala gavumenti eteeka ensimbi ezeegasa mu bingi bikisobozese abantu obuteetaaga ng'agenda mu malwaliro ga bwannannyini oba okugenda okunoonya obujjanjabi bw'obwereere mu ngeri y'obwannakyewa kubanga obwetaavu bwo bukyali bungi mu kitundu eky'essaza erye Bulemeezi. Bandi bakalu ensonga eno yagirondodde.
Agamba nti abantu bandibadde tebalinda na nsiisira za byabulamu ez'obwereere okujjanjabwa kubanga kiraga nti babeera n'endwadde nga tezijjanjabwa nga balinda abanaabayamba. Okutuuka ku bino, Kibirango abadde ayogera mu kuggalawo olusiisira lw'ebyobulamu olwateekeddwa Obwakabaka bwa Buganda wansi w'omulamwa gu tubeere balamu nga lubadde lwa nnaku bbiri ku ssomero Likasana St. Jude Primary School ku kitebe ky'essaza lya Kkanisa Katolika erya Kasana Luweero. Olusiisira luno olukubiddwa e Bulemeezi kitegeezeddwa nti abantu abasobye mu 10 be baluganyuddwamu. Lwategekeddwa Abakabaka Foundation nga bali wamu n'essaza lya Kkanisa erya Kasana Luweero, aba Uganda Red Cross n'abalala. Lugaddwawo ssaabaweereza wa gavumenti y'Obwakabaka Oweekitiibwa Christopher Bwanika. Ono ategeeza nti Ssaabasajja Kabaka yatandikawo Kabaka Foundation nga ekimu ku bigendererwa ebikulu mwe muli okutuusa obujjanjabi ku bwereere eri abantu be. Lebanard Bakaru, Luweero.